Indlela yokuthandaza ngokuphumelelayo. Be All Nations Gospel Publishers. Amakholwa amaningi akhathalela abathandekayo abangasindiswanga noma abahlehlayo, kodwa bakhuleka ngokwesaba nokukhathazeka esikhundleni sokukholwa okulindelekile. Lokhu kungenze ngabheka indlela eqondile yokuthandaza kanye nesithembiso esiqinisekile esingasekela kuso ukholo lwethu. Igunya lekholwa. Okokuqala nje, kufanele sazi ukuthi singobani kuKristu, futhi sisebenzise igunya lethu njengamakholwa ngokumelene nodeveli namandla aphikisayo. Kumelwe sazi ukuthi ngoJesu sinokunqoba okuphelele. KwabaseRoma isishiyagalombili ivesi isithathu isikhombisa, ngoba uJesu wamnqoba ngokuphelele udeveli eCalvary, kumaHebheru kubili ivesi kunye isine kanye nokunye Johane isithathu ivesi isishiyagalombili. Futhi wanqoba wonke amandla kaSathane. Luka kunye ikanda ivesi kunye isishiyagalolunye. Leli yizwi likaNkulunkulu, futhi usho lokho akushoyo. Udeveli akakholwa ukuthi unqotshiwe, nokho, ngoba akakholelwa lutho futhi uyaqhubeka nokuvimba futhi adikibalise labo abavuma ukunqotshwa, kunye Petru ihlanu ivesi isishiyagalombili. Ngamanye amazwi, uSathane uyasivivinya ukuze abone ukuthi sizovuma yini ekuhlaseleni kwakhe noma cha, futhi ngeshwa, amakholwa amaningi kakhulu ayakhohlwa ukuthi angobani kuKristu, nokuthi uSathane uyisitha esinqotshiwe, futhi azinikele kuye. Nokho, kumelwe simelane noSathane futhi singamvumeli. Jakobe isine, isikhombisa, kumelwe siphikelele futhi siphikelele, nakuba kubonakala kungenakwenzeka, futhi siyovuna isivuno, KwabaseGalathiya isithupha ivesi isishiyagalolunye, ngoba kuNkulunkulu akukho okungenzeki, futhi uyovuza labo abamfunayo ngokuqiniseka nangokukholwa okulindelwe. Hebheru kunye kunye isithupha, uJesu wayevame ukuthi, makwenzeke ke, njengokukholwa kwenu, Matewu isishiyagalombili ivesi kunye isithathu no isishiyagalolunye ivesi kubili isishiyagalolunye. Kuyini ukukholwa? Izibonelo zokholo lwansuku zonke. Umlimi uhlwanyela imbewu yakhe, futhi nakuba engaboni lutho, ngokukholwa uyazi ukuthi uyothola isivuno ngesikhathi esifanele. Owesilisa uzihlalisa esitimeleni esiya endaweni ethile ekude. Akanandaba nohambo lwakhe. Ngokukholwa kukaloliwe, ukholelwa ukuthi uzofika lapho eya khona. Kuzodingeka ukuthi kuxoxiswane ngezindawo eziningi zikaloliwe, izimpambano zesitimela, izindawo zokuwela, kodwa lokho kuwumthwalo kaloliwe. Ahlale abuye afunde noma alale. Futhi njengoba siletha isidingo sethu enkosini, masinikele leso sidingo enkosini, futhi sishiye isimangaliso kuyo. Masingakhathazeki ngobunzima nezinkinga zokuletha impendulo. Lokho kuwumsebenzi kaNkulunkulu, futhi izindlela zakhe zihlukile kwezakho, futhi imicabango yakhe ayifani neyakho. Isaya ihlanu ihlanu amavesi isishiyagalombili, isishiyagalolunye. Lapho uyisa iwashi lakho kumenzi wewashi ukuze alilungise, uphikelela ngokuthi ulishiye kuye kuze kube yilapho selilungiswa. Akakwazi ukuyilungisa uma uhamba nayo. Ngokunjalo, kufanele sishiye isidingo sethu enkosini futhi singagcwali ukwesaba nokungabaza. Inye kuphela into engenakwenzeka kuNkulunkulu, futhi lokho kungukuphendula umkhuleko wethu lapho sizama ukulungisa inkinga ngokwethu, ngokwesaba nokungaqiniseki. Lokhu kungukungakholwa, futhi ngaphandle kokukholwa akekho ongathokozisa uNkulunkulu. Funda kumaHebheru kunye kunye ivesi isithupha. Masifane noPawulu noSila encwadini yezenzo kunye isithupha ivesi kubili ihlanu. Ngemva kokucela usizo kuNkulunkulu, bacabanga ngobukhulu nokwethembeka kwakhe, futhi naphezu kwamanxeba abo nezimo zabo ezingenathemba, bahlabelela izindumiso kuNkulunkulu, futhi uNkulunkulu walizamazamisa ijele futhi wabakhulula. Lokho kwakuwukholo ebukhulu bukaNkulunkulu, hayi ekuphelelweni ithemba kwezimo zabo. Ukukholwa kwenza okungenakwenzeka. Amacebo kaDeveli acashile nesimo sethu sengqondo. Masibe nokholo kuNkulunkulu, hayi ezimweni zethu, masilwe nemicabango emibi uSathane azoyifaka ezingqondweni zethu. Uzosiphakamisa ukuthi isimo siya ngokuba sibi esikhundleni sokuba ngcono. Uzosibonisa ukubukeka kwezinto njengobufakazi besimo esibi kakhulu. Izimpawu kanye nombiko wezokwelapha esimweni sokugula. Uyokwenza ngisho nomngane othandekayo ukuba akhulume nawe ngendlela eklanyelwe ukubangela ukwesaba nokungabaza. Uzodonsela ukunaka kwakho esimweni esifanayo ekuphileni kothile esagcina ngenhlekelele. Uzonqwabelanisa ubufakazi phambi komqondo wakho obukhomba ukwehlulwa. Kodwa asibongwe uNkulunkulu njengamakholwa, asikho isidingo sokubheka ukubonakala, izimpawu kanye nenkulumo yabantu, ngoba sibheka ubufakazi bokukholwa, ngoba amaHebheru kunye kunye ivesi kunye. Isitshela ukuthi ukukholwa kuqiniseka ngezinto esizikholelwayo. Angiboni. Ukukholwa yilokhu esikubonayo kuze kufike isikhathi lapho luphenduka lube impendulo yomthandazo wethu. Lesi sikhathi sokulinda sidinga ukubekezela kwethu, kudinga ukuphikelela kwethu, ukulindela umsebenzi kaNkulunkulu naphezu kwazo zonke izingqinamba, kudinga impi yethu engapheli ngokumelene nokuhlasela kukadeveli kokungabaza kanye nokuthonya okungalungile, kudinga ukusondelana kwethu njalo noNkulunkulu kanye nezithembiso zakhe ezingahluleki naphezu kwakho konke ukwehluleka okusobala. Lokhu kusenza sicabange ngezithembiso zakhe ezilotshwe ezwini lakhe. Izithembiso zikaNkulunkulu. Lezi izivumelwano ezilotshiwe ezimnyama nezimhlophe phakathi kukaNkulunkulu nekholwa futhi zimiswe phakathi. Amahubo isishiyagalombili isishiyagalolunye ivesi isithathu isine. Lithi uNkulunkulu ngeke abuyise ngisho nesisodwa isithembiso asenzile. Singabeka ukholo lwethu ngokuphephile ezwini likaNkulunkulu, ngoba uNkulunkulu uyakwazi ukufeza izithembiso zakhe futhi bangaphezu kwenkulungwane. Kunye amakhosi isishiyagalombili ivesi ihlanu isithupha. U-Abrahama wayeqiniseka ngokugcwele ukuthi uNkulunkulu wayeyokwazi ukwenza lokho ayekuthembisile. KwabaseRoma isine ivesi kubili kunye. Walinda unyaka nonyaka. USara wayekhula futhi ukuba nokwenzeka kwendodana eneminyaka engamashumi ayisikhombisa ubudala kwakungukukhuluma komuntu ungena kwenzeka ngokwemvelo. Kodwa akazange avumele umcabango walokho ukuba ungene engqondweni yakhe. Wabamba isithembiso, isivumelwano sikaNkulunkulu naye. Akukho okwakunganyakazisa ukholo lwakhe. Ngesikhathi sikaNkulunkulu wathola indodana yakhe. UNkulunkulu akaphuzi kakhulu futhi akasheshi kakhulu. Ngakho khuthazeka futhi qhubeka ukholo. UNkulunkulu mkhulu kunesidingo sakho. Hlenga. Nathi masibambe isithembiso sikaNkulunkulu ngesidingo sethu. Ingabe okokuthi othandekayo asindiswe. Lowo obonakala ekude noNkulunkulu. Abafundi bakhuluma ngendaba enzima enkosini. Ngubani pho ongasindiswa Nkosi? Babuza kuMathewu kunye isishiyagalolunye ivesi kubili ihlanu kuya kukubili isithupha. UJesu wathi, lokhu akunakwenzeka kumuntu, kodwa kuNkulunkulu konke kungenzeka. UNkulunkulu uzothambisa leyo nhliziyo yetshe, uzosishintsha leso simo sengqondo. Thandaza futhi ushiyele okungena kwenzeka kuNkulunkulu, ungakunaki ukubonakala futhi qhubeka ubonga futhi udumisa uNkulunkulu ngamandla akhe okusebenza okuyisimangaliso. Khuza uSathane ngokuphikisa kwakhe futhi ulawule amandla akhe amabi egameni likaJesu, njengoba uPawulu enza kuzenzo kunye isithupha ivesi kunye isishiyagalombili. Ungangabazi ukusebenzisa igunya lakho njengekholwa. Johane kunye isine ivesi kunye isithathu, nezenzo isithathu ivesi isithupha no kunye isithupha. Njengoba lowo othandekayo mhlawumbe ehlubuka ngenkani kunanini ngaphambili, qaphela ukuthi uSathane obangela lokhu. Yilwa noSathane njalo endaweni kamoya ngomthandazo wokukholwa, umyala ukuba akhulule abathunjiweyo egameni likaJesu. Ungadangali lapho kubonakala sengathi alukho ushintsho. Ngithi kusobala ngoba asikwazi ukubona uguquko olwenzeka ngaphakathi enhliziyweni nasengqondweni yomuntu. Ukuphikiswa kubufakazi obuqinisekile bempi engokomoya eqhubekayo. Efesu isithupha kunye kubili, futhi njengamakholwa sisohlangothini lokunqoba. Bonisa uthando nomusa, nakuba ungase ugxekwe futhi uthukwe. Ngesikhathi esifanele, uNkulunkulu uyoba nendlela yakhe. Akafuni kubhujiswe muntu kodwa ufuna ukuba bonke basuke ezonweni zabo. Johane isithupha ivesi isithathu isikhombisa, kunye Timotheu kubili ivesi isine, nokubili Petru isithathu ivesi isishiyagalolunye. Ukuphulukisa. Isimo sengqondo esifanayo kufanele sithathwe uma uthandazela ukuphulukiswa komzimba ogulayo. Yiba nesibindi futhi uqine okholweni. Sebenzisa igunya lakho njengekholwa, futhi uthi uyaphiliswa ngokwezithembiso zikaNkulunkulu. Amahubo kunye iqanda isithathu ivesi isithathu. Uthethelela zonke izono zami, welapha zonke izifo zami. NgokukaMathewu isishiyagalombili ivesi kunye isikhombisa. Yena wathatha ukugula kwethu, wathwala izifo zethu. Kunye Petru kubili vese kubili isine. Kungemivimbo yakhe siphilisiwe thina. NgokukaMarku kunye isithupha ivesi kunye isikhombisa kuya kunye isishiyagalombili. Bayakubeka izandla phezu kwabagulayo, abazosinda. Lezi izitatimende ezinhle zeqiniso. Abagulayo bazophila. Akusona isitatimende sokuthi mhlawumbe, noma uma, kodwa elithi, positive elithi, uzophila. Ngakho ke masibeke ukholo lwethu kulezi zitatimende ezinhle eziyiqiniso, izwi likaNkulunkulu lesivumelwano esilotshiwe phakathi kwekholwa naye uqobo, futhi silindele impendulo yomthandazo wethu. Ngesikhathi esifanele lolu kholo luzobonakala lube ngokoqobo. UNkulunkulu angeke ehluleke. Ungalukhulisa kanjani ukholo lwakho? KwabaseRoma kunye iqanda ivesi kunye isikhombisa lithi, ukukholwa kuvela ngokuzwa umlayezo, nezwi lizwakala ngezwi likaKristu. Sinokholo kubantu esibaziyo. Siyazi uma bethembekile futhi benekhono. Sibumba ukholo lwethu ngokolwazi lwethu ngesimilo sabo. Singaba kanjani nokholo kuNkulunkulu uma singamazi isimo sakhe sengqondo kithi kanye nentando yakhe ngathi? Ngakho ke masiyazi intando kaNkulunkulu ngathi ngokufunda izwi lakhe futhi sizinike isikhathi sokuzindla, simazi kangcono. Kunye Johane ihlanu amavesi kunye isine. Kunye ihlanu, uthi lokhu kusinika isibindi kanye nokholo olulindele ukwamukela kubaba wethu wasezulwini onothando, olangazelela ukuthululela izibusiso zakhe kubantwana bakhe. Qhubeka ukholelwa futhi ulindele. UNkulunkulu uyohlonipha ukholo olulula.